nipo na kuendelea kama gurumo na msondo. Nasema sina swaga, sibishi, maybe it's true. Nafanya kinago baga for fans, not for you, man. I'm looking for money, mama, money, where you are? No money, no honey, zindizo swaga za mta. Mitinge kuwa inahera, stamina, ningeumba monkey. Peso, pepo, mi bendera, still na haso kiyanki. Minafanya kwa sana, ya leo zaidi ya jana. Kabla sija bareni, shanza kumjua mchana. City rapper mahiri, sina mfano wa kuigwa. Mekoma kima shairi kama ugo kwa nsajigwa. Na nafanya kama kasi wa siku stop. Na nafanya kama si wa siku drop. Style na mashahiri vinafanya niwe the top. Mziki kama baskeri ukijua ndo umejua. Wasokuwa juu ya reri ndo dere wanasumbua. Baba Rita, mama Rita, senyorita, mama sita. Wote wanaisimia flagi kwenye beat na vyo pita. Anita, Amita, Shalkum, paka papita. Kira na popita, pita wanaisoma imita.
Ama B52 ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Ukisnitch misi chezi fair. B52 ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Long time in the mind. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. Go down, wanna go down.
Nichwa nina PhD, moyo nina degree. Ya kuwapa tiba haters ocho for CV. Wana copy kwa bidi, bado na flow for free. Wanazima side ya, imina switch side B. Mina mziki bene bene kama mlevi na buaksi. Na sula ya mapene kapacho wa climax. Soga zangwa zina switch, paka zeme ziko on. Ila point na yolichi na far, kutuwa the doni. Na depleted ingalinga ina flant and boy. Ama created one finger ina blunt and dry. I'm a bad man nigga, let me pull this trigger. Nina mizuka ya raga kumzida tapo. Kama riziki mafungula kwangu na mbali yase. Kama mpanga jini mungu snichia nini mkataze. Staki kuludi nyuma kawandishu wa kurwani. Nachotaka tu kwa puna na fast ya number one. I do this for money, I do this for funny. I do it for the hood who make me the one. Day after day I'm shining, my paper aligning. Stamina the one, I'm so snitchy get burning. I do this for money, I do this for funny. I do for the hood who make me the one. Day after day I'm shining, my paper aligning. I'm in the one, I'm in so snitchy, get bunny.
I'm a B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Ukisnitch misi chezi fair. B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Long time in the mind. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. Go down, go down, you wanna go down. B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man.
I'm
a B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man.
Long time, me na mic, I'm
this is oversized.
Facts wanna go down.
This is oversized.
Facts wanna go down.
This is oversized.
Stamina, belly nice.
This is oversized. I'm a B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Ukisnitch me si chezi fair. B52, ndo nilivyo nikilenga sikosi man. Long time, me na mic. Oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. This is oversized fake, you wanna go down. Go down, you wanna go down.